Thanks.
Moje kai vile kai tatu kai tatu kai pade bila vyombo si wifi si wifi kwenye vyombo vini vaiti si gatai nitapiga suti nita nyamba tai
nataka vibe wana wana vibe tuzikate aibu machupa makubwa twatwanga na picha
unapopata kashika unapopata kashika unapopata kashika paka nguo kuchanika unapopata kashika unapopata kashika unapopata kashika paka nguo kuchanika
nacheza na yumba
nikogomba
na yumba
nikogomba
nacheza na yumba
nikogomba
na yumba
nikogomba
nacheza na yumba cheza na yumba
Maria nipige picha Maria
Maria
Maria nipige picha Maria
Maria
Maria nipige picha Maria
Nisha lewa suweze ongea Hata mkisema sisiki Wote umbea Misi yumbi na bembea Izo swaga zenu sizimi I don't care Hata kama mkini nyongea Bado tazidisha to BD Tajongea Nisha jua life no fair Ila mtakoma laundi hii Na pepea
Sitaki pombe za nyumbani Nataka kwenye vibe niwe na wana
Pombe
Sitakuweka matatani Mana ukisha lewa unapigana
Pombe
Pombe hizo pombe gani Mbona ndugu yetu unachanganya
Nataka vibe
yeah.
Wana wana vibe
yeah.
Tuzikate aibu Machupa makubwa twatwanga na picha
Unapopata kashika Unapopata kashika Unapopata kashika Paka nguo kuchanika Unapopata kashika Unapopata kashika Unapopata kashika Paka nguo kuchanika
Nacheza na yumba
Nikogomba
Na yumba
Nikogomba
Nacheza na yumba
Nikogomba
Na yumba
Nikogomba
Nacheza na yumba
Nikogomba
Na yumba
Nikogomba
Nacheza na yumba
Maria
Maria
nipige picha Maria
Maria
nipige picha Maria
Maria
Maria nipige picha Maria
HMS sweetie